abanji, yomfumi abanji, abatwogera ko kati tuwalanwa abanji. Bintu by'omukwano nakuwatenda omutima gugukweka guwonye katemba ku lw'omukwano gw'onsirika ebinnuma bikiraga entunuka ekituwalanya wamyuka yona joy tobaleka abepika nayagala ku omumerika omumerika ne bwe banvuma nze nonsirika nze mwana w'omufirika nayagala ku omumerika omumerika ne bwe banvuma nze nasirika nze mwana w'omufirika tewiibala munange omwana w'omufirika tewabeera tewiibala munange anakwatako mukubya ejjinja tewiibala munange omwana w'omufirika tewabeera tewiibala munange anakwatako mukubya ejjinja abexi runs another repeat tebakubya endima banyiza nnyo nze nasanyuka nnyo lwe nakulaba ngweyakayakanye mu kateteyi okiraka amata mazalibwani omulungi kalala omulungi kalala osingira ne apo omubibala mama if your love is a destiny then I said to me your cool destination if your love is a route to hell then I got no way out of your love oh sina nze wichipira muma sina nze wichipira muma yagala kwa manyo mukwano amanyo mukwano yagala kwa omumerika omumerika nebwe banvuma nze nonsirika nze mwana w'omufirika yagala kwa omumerika omumerika ne bwe banvuma nze nasirika nze mwana w'omufirika tewiibala munange omwana w'omufirika tewabeera tewiibala munange anakwatako mukubya ejjinja tewiibala munange omwana w'omufirika tewabeera tewiibala munange anakwatako mukubya ejjinja nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nayagala mu merika nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nze mwana w'omufirika nayagala mu merika
Uncle
the repeats killing the beat.